Pendwa mama,
venga,
venga,
ringa,
my baby,
venga, venga, ringa, ringa,
a window night, baby,
venga,
venga,
ringa, ringa,
hey,
venga, venga, ringa,
wasi, 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 wasi. Na mashaka ondoa, usijipe tabu. Waroku gasi gasi gasi, watatutia doa. Usiwape shavu. Wako sinaga kwere, sina mbambamba. Kuku kwa mchele, sinaga ujanja. Swaskize mangete, wanafiki wa shamba. Kutwa perere perere, maneno kwenye kanga. Ona kama ukiniacha mweza konta kufa. Yani takufa, watanizika. Na ukipendezwa, nike kwenye chupa. Nani ya chupa, nimerithika. Nosha pendwa mama.
Venga,
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 my baby.
Ringa, ringa, ringa.
A window night, baby.
Ringa, ringa,
baby.